Ranta anigu rafadasan huwa achilal ka umman rumaysan chaayil ka raasan ayaan helay ruux agaagsan Ranta anigu rafadasan huwa achilal ka umman rumaysan chaayil ka raasan ayaan helay ruux agaagsan badanaan been jeclaysan asturan rabbigeed yaqiinsan raliya tukato xijaaban mid aan kibirreen ka guuxin rasmaan helay ii hanuunsan badanaan been jeclaysan asturan rabbigeed yaqiinsan raliya tukato xijaaban mid aan kibirreen guuxin rasmaan helay ii hanuunsan midaan rifin diir ka si ibin midaan rifin diir ka siibin shoda reerkuuda dhaafin midaan rasidiisa qaylin waxaan helay dahab rasaysan midaan rifin diir ka siibin cishooda reerkuuda dhaafin mid aan rasidiisa qaylin waxaan helay dahab season rugtii caashaqa u helan riyoodu habeen naseexan ayaan helay raas nimcaysan anoo run ahaan jilbaysan rugtii caashaqa u helan riyoodu habeen naseexan ayaan helay raas nimcaysan raaxaan dhex maquurtay goorsan risdogilandegay ugbadsan intaan rucub goostay kuusan ayaan ramad maalay duursan raaxaan dhex maquurtay goorsan risdogilandegay ugbadsan intaan rucub goostay kuusan ayaan ramad maalay duursan midan rifin dir kasibin midan rifin dir kasibin ishod rerku rerku da dafin midan rasidi saqaylin waxaan helay dahab qasbaysan midan rifin dir kasibin midan rifin dir kasibin ishod rerku rerku da dafin midan rasidi saqaylin waxaan helay dahab qasbaysan